mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatangiye kutwumva muri uyu mwanya, namwe mukomeje kumva radio rya Amerika kuva mu gitondo cy'umunsi wa gatandatu, mbanje kubasuhuza hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ntibisanzwe kuri uyu munsi, ariko nizeye ko muze kumenyera ko mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaba yafashe akaruhuko kuri uyu munsi wa gatandatu, azajya baganirira mu yindi minsi. Uyu munsi rero muranyihanganira nk'uko bisanzwe, reka dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi twumva ikiganiro muri isanga cy'umwihariko kibanda cyane uyu munsi. Ahanini reka mbabwire ni ku bitekerezo byanyu n'ibyumviro byanyu, ariko nanone tugaruke cyane ku makuru y'ingenzi yaranze yabaye mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba. N'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Nawe rero aho uri hose, mwese ntitwavuga aho muherereye muri uyu mwanya, ku bakuri ikiganiro cyacu muri isanga ikiganiro cyanyu hano i Washington Etienne Karekezi. Ese wowe aho uri, aho iwanyu, aho uri hose, ntituvuga hariho uri muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, i Nairobi n'ahandi n'ahandi. Yewe nawe uri mu nkambi y'impunzi cyangwa se inkambi cyangwa se inkambi y'abakuye mu byabo n'umutekano muke, aho uri hose, uri mu Burayi, uri muri Australia, uri muri Amerika, yewe n'ahandi. Hano muri Amerika ubu ikibazo cy'ingenzi gihari ni ikibazo cy'ubukonje. Ubukonje bumwe burenze kamere, ese muzi ni frigo, ni ukuvuga bwa bukonje niba ushyize amazi hanze arahita ahinduka ibuye utamena. N'ubukonje bukabije. Ariko kuri uyu munsi muradushyushya, tutaramane kuri uyu munsi. Ayo wabyifashe bite? Turabararitse. Ubu rero noneho mbabwire ko nimero dukoresha uyu munsi ya WhatsApp mwakoresha kuri uyu munsi mu biganiro byacu ni 1202 44 1993. Twizeye ko iwanyu abenshi muri hanze mwota akazuba, muri ku mazi, murimo kugenda, muri ku muhanda cyangwa se uri mu modoka. Waba ufite telefone yawe igendanwa, waba ufite telefone isanzwe yindi cyangwa se uri ku mudasobwa, yewe nawe uri kuri radio, turakuraritse muri uyu mwanya. Ikiganiro muri sanga kiribanda kandi no ku muziki. Inosa kimenye hariya kuri technique, Inosa wabagwira iki?
Thank you, my God, thank you today. Tomorrow.
Thank you today. things follow me every day. Yeah. Another contract, another payday. Even if I can't afford to go my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today.
Umuziki umunsi ni uturanga cyane ko bwa mukanya cyane cyane ko hano harakonje dukeneye abantu bafite ingufu n'ubushake bwinshi kugira ngo tuganire kugira ngo twese tuve mu bwigunge no mu bukonje namwe aho muri hose icyo mwamukora cyose muri uyu mwanya icyo nabwira gusa nuko tubatumiye kuri radio Ijwi rya Amerika ni radio mudatenguha mwihitiyemo muri uyu mwanya mbere y'ukomeza ariko mbere yo kwakira amatelefone yanyu no kwakira ibitekerezo byanyu reka mbibutse muri make cyane zimwe mu nkuru zaranze icyumweru ariko cyane cyane tugaruka kuri wowe umuhinzi umworozi ni wowe uhinga imyaka ni wowe ugaburira abantu benshi batuye akarere k'ibiyaga bigari reka mpere ku nkuru twibanzeho mu Rwanda kubijyanye n'abahinzi b'ibirayi mu Rwanda rero nyuma y'uko leta yatangaje ibiciro by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma abahinzi bakomeje gutakamba kubera igihombo gikomeye babona ko bibaviramo ibiciro byashyizweho bintu birimo kubahirizwa urebye mu nzego zinyuranye abandi nabo baravuga ko ibirayi byeze birimo kuburira mu mirima kuko uburenganzira bwo gusarura ibyeze nabwo ubona umugabo ugasiba undi ahariko hanini ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda hari mu turere twa Rubavu za Nyamyumba na za Musanze ni inkuru twateguye umunyamakuru wacu w'Ijwi rya Amerika mu karere k'uburengerazuba bw'u Rwanda hagana muri Rubavu na Goma ni Claude Ganza munyamagana aratubwira ibyo kibazo
Urusobe rw'ibibazo biri mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane mu turere byeramo ku bwinshi rushingiye hanini ku mabwiriza agenga isoko ryabyo. Uburenganzira busesuye bw'umuhinzi w'ibirayi burasa nk'uburangirira mu murima we mbere y'uko yeza, kuko bikimara kwirabira musaba uruhushya ruturutse ahandi kugira ngo abisarure. Bamwe mu bahinzi bo mu turere twa Nyabihu na Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba n'abi Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda babwiye Ijwi rya Amerika ko bashavuzwa no kubona imyaka bejeje idashobora kubatabara no kubagoboka iki gihe bakeneye amafaranga byihutirwa.
Gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguha ijeto baha bataguhaye ijeto ibirayi bigahera mu murima. Urari ibindi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima ijeto kuyibona ni ikibazo. Gira ngo ukure bakanga ikibazo cya kikadindira waba warafashe n'amafaranga ga credit ya banki gasanga inyungu ziri kugenda ziruka nk'abakabara ariko bo ntibemera kumuntu akura ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda gwa mucana
biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye ahubwo byaboze byashize yewe urebye inyungu ntayo kuko niba umuntu yagombaga guhinga ni ukuvuga ngo yari ukuru kwezi gushize kandi muri kwa kwezi imyaka ye yareze yagomba kuba yarongeye guhinga bikaba bimeze nanone
uwagize amahirwe akemerwa gukura nabo basigara nyihurizo ryo kubona umugurira ku giciro kitamugushamo mu itangazo ministeri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye ku itariki 7 kuboza umwaka ushize nyuma y'inama yahuje inzego zose zirebwa n'ubuhinzi ryavugaga ko amakusanyirizo yose agomba kwegurirwa amakoperative ahinga ibirayi akaba nayo yacunga kandi akagena imikorere yayo nyuma y'iritangazo wa ministeri b'inganda n'ubucuruzi n'ubuhinzi n'ubworozi bahaye ikiganiro abanyamakuru ku itariki 29 z'ukwezi gushize bashimangira ko ku bwoko bw'ibirayi bitari kinigi umuhinzi adakwiye kujya munsi y'amafaranga 135 ku kiro mu gihe byabaye byinshi ntanage hejuru ijana na mirongo ine mu gihe byabuze, naho ikiro ku birayi bya Kinigi cyumve mu ijwi rya Bwana Vincent Munyeshyaka, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda.
Igiciro cyahabwa umuhinzi ni kibe hagati y'amafaranga 165 n'amafaranga 120. Niba byawe byinshi bikamanuka, umuhinzi ahabwa 165, ariko n'ibiciro byazamutse nanone ntibarenze 170 ku muhinzi. Ubwo rero ikindi twemeje no kuvuga ngo ibi biciro byemejwe bizakoreshwa mu gihembwe cy'ihinga cyose iki turimo kurangiza, kubera ko ibiciro bigomba kuzajya bishyirwaho muri buri gihembwe cy'ihinga kandi bigakoreshwa mu gihugu hose.
Nyuma y'iminsi isatira ukwezi y'amabwiriza yashyizweho, ariko abahinzi baravuga ko bataragurisha kuri ibi biciro, kandi hamwe na hamwe igiciro amakoperative aguriraho umuhinzi kibari ubwiru. Aba twasanze bategereje kwishyurwa na koperative bategetswe kugemuraho umusaruro wabo.
Ibyo kiro byashyizwe na ministeri ntibirakurikizwa. Oya pe, nta muntu ukuje kuza zikira, nta muntu uzigiciro. N'uyu munsi nabo bakuye, nta muntu uzi ngo baramuhemba kuraya amafaranga.
Ni ukuvuga ngo iyo baguha yose urayemera rero?
None wakora iki? Ni ukuvuga ngo iyo bari buguye niyo uri bwakire?
Ikibazo cy'ibirayi cyabaye ingora abahizi, na n'ubu mu murima birimo ntibabikura. Ibiciro bakaduha amafaranga 90, gahaba menshi bakaduha 100, kugeza na n'isa bari kuduha ayo bashaka.
Amwe mu makoperative y'abahinzi ari nayo agura umusaruro wabo, nayo avuga ko abangamiwe no kuba hari toni ntarengwa ategetswe gupakira ku munsi, ari nayo ntandaro yo kutemerera abahinzi gukura igihe cyose babishakiye. Kabasha Kanyamubari uyobora koperative ikorera mu murenge wa Bigogwe avuga ko koperative yabo itemerewe gupakira toni zirenze 20 ku munsi, kandi ko umusaruro bafite nko mu kagari ka Kijote gusa wazarangira mu mezi atari munsi y'5 bikomeje bityo.
Ku munsi watugeneye toni 60 nyibura nyuma y'ukwezi, icyo kibazo cyaba gikemutse. Ubu barangeneye toni 20 ndashobora kurenza. Nk'ubu hamaze kwiyandikisha abantu bagera muri 400. Muri 400 abamaze gukura ntibarenga 100. Ibyo bikaba ikibazo kugira ngo uvane umuntu ngo toni 20 mu bantu 400. Icyo nicyo kitubera ikibazo gikomeye cyane, mu buryo twabanje kujya gutambagira imirima tugira ngo turebe niburi ibirayi byaba bimaze igihe kirekire. Abo nibo duheraho, yaza akaba ari duheraho ajya gukura.
Amarira y'abahinzi ariko anafitwa n'abacuruzi baza kurangura ibirayi babigemura i Kigali no mu zindi ntara. Aba nabo kugira ngo bemererwe gupakira ibirayi basaba kujya gushaka jeto ku ihuriro ry'amashyirahamwe y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu riherereye mu murenge wa Jenda. Abo twahasanze ku murongo utari mugufi batubwiye ko bibatwara amasaha ashobora kugera kuri 5 batarabona iyo jeto.
Kaburiya umuntu yageze saa moya za mu gitondo, ukiri guparitse utagiye n'umukandikazi, imodoka kiri guparitse rero ni ibibazo biba bitugoye cyane. Ubwo byabaye ngo kuko ntaragerayo none nzageranye ejo ngasanga abagiye kare bantanze isoko nari mfite.
Biri gutinda cyane cyane, biri kutwikira akazi cyane kwa nini iri kurari cyanapakiye.
Hari ziri kurari zitapakiye kubera ko zitandikiwe?
Yego.
Nyamaze amasaha.
None iyo jeto wayibonye wowe?
Bwana Jean Damascene nta ushobora ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu avuga ko izi jeto batanga ziba zigaragaza ubwoko bw'ibirayi umushoferi atwaye, toni apakiye, igiciro aguriraho, umurenge abikuraho n'aho abijyanye. Ibi byose ngo bigamije kubabuza kwihurira n'umuhinzi ngo batamuhenda
cyane, ko hano twandikaho n'igiciro cyagenwe cyemejwe na ministre, baragenda bakajya kuri koperative bagatanga y'amafaranga yagenwe. Ubwo rero kunyura hano ni uburyo bwo kwirinda abamani.
Kugeza ubu mujyi wa Kigali nk'isoko rinini ry'ibirayi wakira toni ziri hagati ya 600 na 800 ku munsi, muri za karere ka Rubavu kagemurayo toni 200, akanyabihuka koherezayo toni 180, uturere twa Musanze na Burera tukagemurayo toni 100. None niba inzego zose bireba zivuga ko zahagurukiye kuvanaho inzitizi mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi kandi hitabwa mbere na mbere ku nyungu z'abahinzi, ariko ku rundi ruhande bo bakavuga ko ahubwo aya mabwiriza arushaho kugira inzira inzitane, amaherezo azaba yahe? Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ngayo nguko Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, turagushimiye kuri iyo nkuru. Ariko nanone ni ukubyibazaho, ni igitekerezo. Aho n'ibirayi umuhinzi afata umwanya agahinga akitegura, azi neza ko umusaruro hari ikizavamo kikamugirira akamaro, ese mwe murabibona mute aho iwanyu? Ese hari ibindi bihingwa cyangwa se ibindi bibazo mufite bifitanye isano n'uburyo bwo kugira ngo umuhinzi ahinge, yeze, asarure, abashe kugurisha, akuremo inyungu? Mwe iwanyu byifashe bite? Ndabaza aho ngaho mu bindi bice mu tundi turere tw'u Rwanda, ndetse no mu zindi ntara z'u Burundi, mu yandi makomine aho mwe mu Burundi byifashe bite? Muduhe ibitekerezo, ariko kandi dushaka umwanzuro no kubiganiraho kuri telefone. Ariko mbere yuko dukomeza, dufite umwe mu bakunzi ba Radio Ijwi Amerika. Daniel, uranyumva neza?
Ego, ndakumva.
Daniel, tubwire neza aho uri. Daniel, urakomeye cyane?
Ndakomeye, ndi mu Rwanda. Ndi mu Rwanda.
Umwaka mushya muhire kandi.
Yego, nawe ndakwifurije kandi.
None ufite ingamba shya muri uyu mwaka?
muri uyu mwaka mfite ingamba nyinshi zo kwiteza imbere, mfitemo na gahunda yo kuba nanjye nashinga urugo rwanjye n'umusibateye.
Iyo ni ingingo ikomeye cyane Dani, yo gushinga urugo. Ariko se kwiteza imbere ijambo ni rusange, uratubwira icyo ngaho?
Kwiteza imbere biragoranye, ariko bigoranye buri ku giti cy'umuntu n'ubushobozi afite. Ariko bitewe n'ubushobozi umuntu afite aragerageza mu bushobozi afite, ntibiragoranye ariko umuntu aragerageza.
Ariko ntibigoranye wabitangiye, ahubwo niba ugiye kurushinga ubwaryo ubwabyo ni igikorwa gikomeye cyane. Tubwire ku rundi ruhande, uziteza imbere ute?
Ukuntu nziteza imbere, mfite imishinga myinshi itandukanye bizaterwa n'igishoro nzaba mfite. Mfite imishinga itandukanye, ubuhinzi n'ubworozi, mfite gukora ubucuruzi, mbese ibintu ndimo kukusanya, ntuza ubushobozi bw'amafaranga yo kuzabikoresha.
Nta kibazo, biracyari ibanga rikomereho Daniel, ariko ubwo ugiye kurushinga ubwabyo ni umushinga nawo ukomeye kandi nabyo bigoza guteza imbere. Noneho igitekerezo cyawe ni ikihe kuri Radio Ijwi ry'Amerika?
Mfite ibitekerezo bibiri, ariko nashavuga kimwe, ariko ubwo mushyizeho n'icy'ubuhinzi bw'ibirayi, ikibazo ku isoko ko tugeze n'ingamba zafashwe kamarike mba.
Nta kibazo, uhina amagambo gusa.
Bijyanye na wenda ibintu by'amoko, nacyo nagira ngo.
Ariko Daniel, wakwihangana gato, urasa nkaho uri ahantu ugenda nko ku muhanda hari, waguma hamwe tukumvikana neza kubera ko telefoni yawe iracika, bigatuma ijambo tuguhaye abandi bantu bataryumva. Wahama hamwe tukareba ko umurongo umere neza.
Reka mere neza, nubwo imvura yagwaga cyane wasanga ariyo mpamvu.
Yego.
Noneho ndavuga kuri icyo kibirayi mubanze gucishaho.
Ye, ni byiza cyane.
Noneho buriya leta yari yakoze ikintu cyiza, urabona mu buhinzi abahinzi ubundi nibo babigwagamo, ugasanga barahendwa, noneho yajya ku isoko ugasanga ku isoko birahenze, ariko umuhinzi yaguze imbuto imuhenze, arahingisha ashyiraho amafumbire, noneho ugasanga bamuguriye ku giciro cyo hasi, ugasanga igishoro yashyizemo arahombye. Ariko kiriya giciro leta yari yashyizeho, ziriya ngamba leta yari yashyizeho cyari cyiza ubwo ku muguzi n'umuhinzi. Noneho hari ikintu nabonaga nk'ingamba leta yafata, ntabwo yakagombye gufata gukora gushyiraho ingamba ngo bihere aho ngaho, ntibakore ubugenzuzi, bakabaye kureba intuza amategeko bashyizeho cyangwa wenda ibwirizwa bashyizeho ko byubahirizwa, noneho bakagira bagareba ukuntu abatabigenza neza uburyo bahanwa cyangwa bigakosorwa. Ariko igitekerezo bari bakoze cyari kiza cyane.
Yee, nta kibazo, ni igitekerezo cyawe ni cyiza Daniel, urakoze cyane. Noneho ukomeza ku yindi ngingo wari ufite.
Ku yindi ngingo, murihangana nubwo imvura ari nyinshi.
Nde twihanganye rwose.
Noneho ikiba cy'abantu bagifite ibintu by'amoko.
Ubu urashaka kuvuga Daniel, ihangane gato kugira ngo usobanure neza. Hari inkuru twatangaje ejo bundi ku Ijwi ry'Amerika, sinayigarutse, ariko ni inkuru yumvikana ku bijyanye n'abantu bashaka n'abadahuje ubwoko mu Rwanda, ubwoko mu Rwanda butavugwa, butavugwa ubu ngubu. Yego, tubwire none igitekerezo cyawe.
Wana nenda njya mushana kuza kwisiriza nacyo kugira ngo batagira ngo natandukiriye.
Yego.
Noneho mu Rwanda urabona ntago bikunda kugaragara ibintu by'amoko hanze ahangaha cyangwa bivugwe. Niyo bivuzwe bivugwa mu matamatama, ndafite urugero mu bintu byambayeho.
Yego.
Nena nzi ko ibintu by'amoko mu Rwanda bavuga ko ngo bifite abahotere bo bazifite ingengabitekerezo cyangwa bafite ibintu by'amoko. Ariko nasanze atari mu bahutu gusa, ahubwo no mu batutsi barimo bambabarira, si ivangura. Ndasubira kugira ngo ikibazo cyakumvikane neza, ndavuga ikintu ku mutsi. Ubundi nkundanye n'umukobwa, noneho yari mu makipe, hari ibintu ntari burondore kubw'umutekano we, mbirondoye bahita bamenya uwo ari we. Hari umukobwa twakundanye ari mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya Jenoside, ariko ibyamubayeho ntagahoma muno. Hari undi mukobwa bari baziranye, aza kubwira uwari umuyobozi waryo yuko uwo mukobwa akundana n'umuntu badahuje. Uwo muhungu amugenda aramubwira ngo njyewe ngo ndashaka ko dukundana ngo kandi ngo nataka kumukundana ngo nuri ya muntu ngo nabara abantu ngo mudahuje none umukobwa kubara yankundaga umuhungu aravuga ngatamufata ku ngufu buke ikintu kibabaje hashize iminsi baramugambaniye none uwo muhungu amufata ku ngufu aramubwira ngo njewe ngo ndashaka kukubuza ngo bariya ngo bahutse ngo bakwirwa hejuru ngo noneho ngo nkagutera inda ukazambyara ngo umwana none ubwo yaragiye aramutwara amaze kumutwara mugambana abandi bahungu bamujyana mu nzu babandi bamutware baratoka abo umukobwa asigara n'uwo muhungu wenyine none umuhungu aramubwira iti uwanga byakunda ndakurongora njyewe ntabwo nshaka kubana n'abari abantu umuhungu ahise amufata ifunguro aramubwira iti umukobwa abyanze amubwira iti niba ubyanze noneho urajyana inda yanjye uzambyarira umwana wanjye noneho ubu biracyari ikibazo ariko ni ibintu ubona abantu bagifite mu mitwe yabo ahubwo njyewe ntoze ubushakashatsi bwanjye nasanze no mu bahutu ahubwo nta bintu by'amoko bikirimo ahubwo bisigaje mu bundi bwoko urumva
noneho niko danye reka dufate kubera ko nyine urwo ni urugero rumwe utubwiye ku giti cyawe reka turebe nk'uko bivuze
reka nongeraho akandi kantu gato
yego soza gato cyane rwose
mfite n'abandi bakobwa b'inshuti zanjye tuziranye noneho kubera tuganira cyane ngewe bankunda tudahuje noneho tubaganira arambwiye iti njyewe hari undi muhungu dukundana ndiyaba yarambwiye iti ariko iti ubundi uri iki noneho umukobwa aramubwira amubwiye aravuga ngo ngewe ngo ntabwo nari nageze ngo n'abandi batwivanzemo urumva ni ukuvuga ngo ibintu nk'ibyo biracyahari ariko nanone abana batoya bamwe na bamwe ntabwo barimo ariko hari n'abo birimo ariko noneho ababyeyi babo usanga nabo bagira bate aribo babashishikariza kwangana urumva mfite n'izindi ngero nyinshi n'abanga kudashyingirwa kubera badahuje ahubwo icyo kintu mu rwanda ntabwo kivugwa ariko cy'ikintu gihari nkanjye ubamo noneho njyewe ngira niba nabyita amahirwe cyangwa ibyago bikeya ntabwo mbizi nkunda gukundana n'abantu tudahuje ariko ibibazo byose noneho birimo hagati aho njye nkabimenya kubera ko tuba tudahuje
niko daniye ihangane gatoya noneho twihangane rwose kubera ko twaguhaye ijambo rinini cyane igitekerezo cyawe kirumvikanye cyane icyo kibazo ni ikibazo gihari burya icy'ingenzi mu bintu byose bisanzwe cyane mu mibanire y'abantu ni uko ikibazo icyo ari cyo cyose iyo kiganiweho burya cyangwa se iyo kivuzwe ni uburyo bumwe kugira ngo haboneke umuti urambye watuma ikibazo cyane cyane kijyanye n'imibanire n'ubwiyunge bw'abantu mu gihugu kimwe no ku isi. Reka rero tubifatire aho ngaho, uvuze ko uzakora ubushakashatsi kubera ko uvuze ati ni urugero rumwe ubushakashatsi wabukora tukumva kivuyemo, ariko kandi twakoze ikiganiro, twakoze inkuru kuri icyo kibazo, kandi turateganya kuzakora ikiganiro kirambuye. Tuzatumira ababishinzwe, abashinzwe komisiyo imwe n'ubwiyunge mu Rwanda, abashinzwe na komisiyo na y'akademi y'ururimi n'umuco mu Rwanda, twumve ko baduha ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze kuri iki kibazo, kubera ko ni ikibazo navuga kigomba kuganirwaho, ni ikibazo kireba Abanyarwanda yewe n'abarundi arigakira bareba. Reka noneho dukomeze, tuzagarukaho ubutaha. Danieli dufite kuri telefone, umwaka mushya muhire, kandi dufite kandi kuri telefone niyibizi nawe tugutindiye gato, ariko urakomeye, umwaka mushya muhire nawe. Urashima Imana Danieli. Niyibizi uri mu kahe gace wowe? Niyibizi
ndi mu karere ka Kirehe.
Uri mu ikambi y'Abarundi mu karere ka Kirehe, ni mahama? Ni inkambi y'Abarundi. Ntacyo nawe, umwaka mushya muhire, icyumviro cyawe nibizi?
Icyumviro cyanjye narise cyari icyumviro kijyanye n'ibintu by'ifungurwa bihagaze ku mpunzi z'Abarundi.
Biteye bite?
Ubundi ngo urebye nanjye tubona yuko tugiye kubaho nabi bivanye n'urya n'indya imfashanyo twahora turonka isani z'ibintu ziragabanuka cyane. Ashaka twumve yuko ari icyo nashikaye.
Ariko nibizi wazamura ijwi gato kubera ko turakumva buhoro cyane, nibura ngenda kumva buhoro cyane, ntabwo nzi uko abandi bakumva ariko biraza buhoro cyane. Zamura gato ijwi, shyiramo akanyabugabo.
navuga ku kibazo kijyanye n'ifashanyo bahora baduha kijyanye n'injya twahora tujya
yego ndakumva
ku buryo injya twahora dufata dusa n'izagabanutse ku bintu byose bahora batanga bijyanye n'ifashanyo mu kandi bashaka twumve yuko mwebwe mushika hejuru hari nk'ikintu mwadusabira kugira turebe yuko ubuzima guha burabandanya kuko turabona bigenze nk'uko bimeze kubaho ubuzima bwacu ntibwamererwa neza.
Ye hari inkuru twatangaje n'ibi zivuga ko imfashanyo mwahabwaga ko yagabanijweho 20% nibyo none se ubu ngubu ibyo muhabwa bingana icyaho mu nkambi ya Mahama
yagiye kubyoza turabona ibirondwi by'ibigori n'inusu hamwe n'ikiro n'inusu cy'ibiharage bizomara ukwezi ndetse no ku buyo hose amagarama bagabanije ubu ku buyo nawo ntituzaba satora ikiro n'inusu.
Hanyuma aho mu nkambi suretse iyo mfashanyo muhabwa na HCR hari ubundi buryo mushobora kuba mufite mwakwikorera indi mirimo ku ruhande yabongerera nk'uburyo bwo kubona amafaranga yo kwitunga ku bundi buryo?
Ego turabyemerewe cyane rwose niba ifite umutahe uremerewe gucuruza nimba ari ibintu bya butike ndetse n'akabari uburyo we gucuruza urabyemerewe nta kibazo cyane rwose kugira ubone ko ubuzima bwobandanya. Ikibazo nicyo kigoranye ni ukubwira umuntu abone umutahe kuko atahaba mvana.
Ye urakoze cyane rero nk'utwe kuri rya Amerika nk'uko bivuze nta kindi twakora gikomeye cyane uretse ko ibintu byabereye aho ngaho mu nkambi n'ibyabereye ahandi hose icyo dukora sinavuga ngo ni ubuvugizi nk'uko twavuga ko ari ubuvugizi ahubwo ni ukubitangaza bikamenyekana abafite uruhare mu kubikemura bakabishakira umuti. Nta n'ikindi twakora rwose uratwihanganira gusa tuzakwegera tuzegera ngo mu nkambi hari umunyamakuru wacu hari n'abanyamakuru bacu bageraho ngaho mu nkambi no mu nkengero zaho bazahagera bari icyo zo kimeze icyo tuzakora tuzabitangaza bimenyekane hanyuma ababishinzwe bashaka kuko babona umuti wabyo ku buryo burambye. Ndagushimiye cyane ukomeze wihangane no kimwe cya mbere cy'umwaka twizeye ko ufite n'ingamba zikomeye cyane zatuma uyu mwaka uzaba mwiza kurusha ushize. Urakoze cyane nibizi twese ronkabitsamuye n'ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro muri sanga aho tubaho umwanya wo gutangaza ibitekerezo byanyu. Reka dufate gato uyu utelefoni nawe witwa Desire mbere yuko tuza kujya ku muziki mu kanya. Ariko Desire ndagusaba inamagambo cyane watubwira aho uri.
Ego dewe mu Rwanda.
Uri mu Rwanda uravuga buhoro cyane ariko Desire uri mu kahe karere mu kahe gace?
Karere ka Kirehe.
Kirehe nawe uri mu nkambi ya Mahama?
Ni hafi yaho.
Aha, wari kumwe na nibizi none ni hafi yaho cyane. Nta kibazo, ni byiza ko mutwumva aho muri hose mu nkambi. Twaramutse tubasuhuza mu kanya kashize, none n'abandi bari mu zindi nkambi ari z'impunzi ari z'abakuwe mu byabo, abari mu bisagara mu mijyi n'abari mu giturage ku mitumba, mwese aho mutwumva radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Desire tuguhaye ijambo nawe muri make cyane.
Murakoze. Hariho icyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'umuco n'uburezi.
Yego.
Hano mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga binini haraho hakunze kuboneka ukuntu usanga urwaruka, murabona harabayeho ingo nyinshi zituma iyo bwiramo intambara, noneho bigatuma urwaruka rutakaza imiryango, rutakaza ababyeyi, rutakaza inshuti. Hariho rero amakuru avuga y'ukuntu urwaruka dushobora kwitunganya ku buryo bwo gutsindataza tute bone kitire tute bone education twarazwe na basokuru na basokuruza, kuko turazi muri kino gihe hariho abantu benshi era baba batakihari, ugasanga nk'ibigo byinshi by'urwaruka cyangwa n'ibindi bigo biri b'imfubyi birera abana bategerezwa kuba barererwa mu miringo mu miryango. no kubera yuko abana bataba bakiri mu miryango bikababuza kwigenza neza kuko babura uburezi buhagije babura indero nziza rero je ngaca nkumvira urwaruka rwose na cyane cyane rwo muri kano karere kiyaga binini u Rwanda u Burundi Congo n'ibindi bihugu ko twakomeza cyane cyane abantu baba bafite umwanya bari nk'umuhira nk'abajya amashuri yisumbuye n'abandi mu gihe mu buruhuko bagasimbataza kurondera imyifato nziza yose yamiranga abakurambere abantu ba kera kuko byajya bikubaka umuco w'abanyafurika ubwacu bikubaka akaranga y'abanyafurika ubwabo kuko mfatiye akarorero kuri byinshi by'i Buraya harimo indimi nyinshi zavuye mu Kilatini cyangwa mu Kigere mu Kigereki mu majyambo menshi akoreshwa mu buvuzi no mu bindi ugasanga byavuye muri izo ndimi za kera noneho ugasanga n'imico myinshi imyifato nziza bya kera byinshi barabigumanye bigatuma ukwinjira kwabo kwama ku gihe kandi batera imbere cyane nk'uko baba babyifuza bigatuma rero bo bagenda batera imbere ariko twebwe kubera ko habayeho ibyiyumvo abantu barahunga abantu barabura nyine babaho neza hari imvuziva ku miryango abantu bagasurasuzwa ugasanga ubuzima ntibugenda neza noneho ugasanga imbere ugenda ihungabana naho ubuntu bw'iterambere tuba tudafite umuco mwiza nyawo wa kera ibyiza twaruka nk'uko twosibasa
ye Desire turakumva nabi ihangane gato ya Desire icyumviro cyawe kirumvikana ku buryo rwose bunonosoye ku buryo bunoze birumvikana icyo twavuga twakubwira twanabwira kandi urwaruka n'abakiri batoya nuko icy'ingenzi cyose mu buzima no kuganira nk'uko bivuga abana urwaruka bakaganira n'ababyeyi babo n'abantu bakuze basheshe akanguhe babonye byinshi bazi byinshi bakavugana bakaganira kugira ngo uwo muco kama n'indi mico itandukanye cyane cyane imigenzo myiza yatuma babana n'abantu ku buryo bwa kimuntu bitera imbere. Ndagushimiye cyane rero, ariko kandi icyo twakibutsa hano kuganira n'abakuze, kuganira n'abantu bakumvikana ibitekerezo ni ibintu byiza. Icyo nashishikariza urwaruka n'abana kenshi bidakunda kugaragara ni ugusoma. Gusoma kubera ko ibintu byinshi cyane biranditse. Ariko bisa naho nk'uko bivuze Desire, abantu benshi ntago bashaka gusoma kubera ko bisaba ingufu, bisaba ubushake. Ariko abasomye biga byinshi. Turagushimira. Uranyumva neza Desire?
Yego, kano gatonya amasegonda 5 uvuga.
Yego.
Ariho ubuhinga abantu bashaka gutegura bagafata audio cyangwa video icyongero gikomeye cy'umukurambere hamba bagahabwa bakabyigisha immediate blink kugira ngo abantu baba baritabye Imana mu gatanu sakanya kumva impano nziza za basoko na basoko kuzana abanyokuru bityo bagakura bazi ibyiza byaranze iranga ba kera. Murakoze.
Ye, ndagushimiye cyane rwose, ni icyifuzo cyiza cyane, nicyo ni impamvu nanjye nabishimangiye mvuga nti kuganira ni ikintu gikomeye cyane. Ariko nanone kubera ko ibintu byinshi biranditse byaba mu nyandiko, hari ibiri mu majwi, hari ibiri mu mashusho, si bose bazabona uburyo kugira ngo babone ayo majwi cyangwa amashusho, ariko ibyinshi biranditse. Ni byiza rero ko muri uyu munsi iwikendi ya mbere y'umwaka 2018 abifuza bafite ubushake bafata ingamba nshya zo kwiteza imbere bihugura ku buryo burambuye, baganira nabo batavuga rumwe, baganira n'ababyeyi babo, baganira n'abantu bakuze kubaruta, kubera ko hari byinshi babunguraho ibitekerezo. Ariko nanone gusoma, reka dukomeze ku muziki. Hari ya Innocent kuri technique yateguye imiziki myinshi cyane agira ngo tube dusogongeraho gato. Innocent.
Kera na karintwari twazivuze ibiku twazivuze nyato tuziture makanizi sambitswe midende sambikwe imbotore zicanirwa uruti kuko zari nyemazi
umuco w'ubutwari n'umurage mu rwagasabo n'uruhere
tugasiga n'ubuvivi umuco w'ubugwari hano mu Rwanda w'imicumbi abakibyiruka dufata urugero ku izo ntwari u Rwanda rwacu ruhore rwemye tubiharanire Zikubitiro zikwiye uruti Imanzi zarwanya impunduro ikaze Zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima Ubwo nubwitange ni wo muto w'ubutwari Imani yingi manzi kawa ni nkwakuzi Nyirumurinzi w'inyamibwa vugwa ibigwi Harangwa n'ubumwe bwa gakondo mwene gihanga kubingenzi teka biraharanirwa ukagirira kamaro nyapigihugu cyawe tubiharanire
nibutsa abakomeje gutumva ko mukurikirira radio y'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ne mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'Amerika Hano i Washington ku wa gatandatu muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese abagitangira gufungura maradio yanyu nongiye kubasuhuza abo twatangiranye kuva kare mwese nkomeje kubashimira kandi mbifuriza umunsi mwiza weekend mwiza aho muri hose n'ikiganiro tubaha ijambo mukatugezaho ibitekerezo byanyu tukabisangira n'abatwumva tukaganira ni ibiganiro kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri telefone ndabona hariho ni Nduwimana uratwumva Nduwimana uratwumva huri Nduwimana turamubuze kuburyo bya technique ariko turakomeza kubashakishiriza abandi ba telefona nibutsa abatwumva ko n'irwe rya America i Washington DC noneho ndabona haje Leon uranyumva neza
Yego murakoze cyane ntangure ndamutse n'abanywanyi bijwi rya America hanyuma makuru ngo ahimakamba twashaka kuvuga na neza kimwe gusa niko tubabona ko ibintu byerekeye leta yashyizeho byo guhindura visa shingiro n'ibyo tubona amakuru yo bagezeko
na makuru agezweho rwose ahimakamba mujyakira mute
Yego abanyagihugu bamwe bamwe kukubera bariko barasanka bavyigisha kugira ngo barabe ukuntu botora yego canke oya mugabanyagihugu ntibariko barabitahura kuko bamwe bavuga bati ibintu ntitubibona neza ntitubona ingingo ziriko zirahindagurika naho bazitubwira tubona yuko umenga inyungu zoba ziri z'umuntu umwe wese
ntakindi
makuru twashaka kubashikiriza n'amakuru ajanye n'abana bagomba kudoza gutangura mu makaminuza batariko barabaha itariki ntarengwa yuko botangura kuko benshi baguma biyumvira ati tugiye gutangura abandi nabo ati ntiharagera kukubera saa tariki irasigwa habona
ibibazo byombi birumvikana Leo kandi icyo kibazo cy'uko abanyeshuri bagomba gutangira muri kaminuza batarabimenyeshwa turibwira ko ababishinzwe muri uyu mwanya bashobora kuba babyumva kandi ni ikibazo kigomba kuba gihangayikishije ababyeyi cyane ko iyo abanyeshuri bagiye gutangira bisaba amahera bisaba amafaranga bisaba n'ubundi buryo twavuga imyenda twavuga ibikoresho mu gihe babimenyeshwa mbere byabafasha kugira ngo bitegure no ku kibazo kijyanye no guhinyanyura ibyiza shingiro ry'u Burundi itegeko nshinga ry'u Burundi ni ikibazo tumaze iminsi tubahamo ijambo tukabiganiraho twibwira ko nkuko bivuze Leo niba hari bitumvikana neza nanone ababishinzwe babyumviyeho buriya bazarushaho kongera umurego kugira ngo bahe abanyagihugu uburenganzira bwabo busesuye bwibanze. Kamarampaka ni ukwihitiramo, ni byiza ruko abanyagihugu bahabwa umwanya uhagije bagasobanurirwa ku buryo burambuye kugira ngo bazabone uko batora nk'uko bivugwa yego cyangwa se oya. Urakoze cyane Leo.
Ego munamwe bwe murakoze ngaho kwishwe rya America muramutse n'abandi banyamakuru ngaho murakarama.
Ndabasuhuza rwose ndabaramutsa nawe usuhuza abanyamakamba bose kandi mugiye mutwumva kenshi munabitubwire. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ye kuri telefone dufite undi mukunzi rya America nawe uratwibwira amazina yawe?
Hallo?
Ye kuratwumva ni Jean?
Yohani, Jean, John, Yohana,
turakwita nde?
Murakoze. Yohani Banguwiha.
Banguwiha. Kuki bakwitse ibyo no kubera iki?
Yego. Sabwe?
Iryo zina ryavuye he rwose ababyeyi bari guhaya bakubwiye ngo iki?
Banguwiha.
Yego.
Wari nyitse no murundi cyane. Abarundi baragoye. Abarundi baragoye.
Abantu baraguye.
Urashaka kugira utwawe watwirondereye, urabyumva nawe utubyumva bya Kinyarwanda banguye.
Cyangwa bya Kirundi. Nikuye.
Umwaka mushasha
rwose, ariko abantu ntabwo bagoye rwose dutangiye umwaka mushya, ahubwo abantu baroroherana.
Abantu turagoya.
Reka twere kugora tubishyira imbere koroherana no kumvikana no kuganira. Noneho twiganirire. Amakuru mashya ngaho.
Namahoro amucibitoke mu Rugombo.
Mucibitoke mu Rugombo?
Nyonwe mu Burundi.
Ya yewe. Urakoze cyane. Muratangaza iki?
Nari menyere ba Kamirindi.
Nabyo ni byiza rwose. Ni mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Niko witwa?
Huya ntabwo nitwa Thomas Kamirindi. Nuko tatanye ikiganiro.
Murakoze cyane.
Ye, nta kibazo reka nkurarike gutangira ikiganiro cyacu kuwa gatandatu cyangwa se buri munsi kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe tuganire. Abatwumva mwese rero mwitangira kumva ibiganiro byacu muri uyu mwanya nk'uko natangiye mbitangaza. Thomas ari mu karuhuko uyu munsi. Thomas Kamirindi umenyere kuri ikiganiro ari mu karuhuko. Uyu munsi uwabataramiye uwaje kubakoresha ikiganiro ninge Etienne Karekezi. Noneho rero Yohana.
Yego.
Aho ni ku mupaka na Congo cyangwa n'u Rwanda?
Congo n'u Rwanda.
Ye, noneho twiganirira amakuru yaho ngaho. Muri makeye.
Yego. Yego.
Yego, icyumviro cyawe?
Icyumviro cyanje. Alo?
Yego ndakumva Yohani.
Mfisa kamba ke nagira shikirize.
Ye mumfunyafunyo rwose muri make cyane.
Ego murakoze cyane. Aha muci bitote mengamye kubijyanye n'umugwi sente bujejwe kugarukanira abanyazwa amatungo n'ayandi matungo.
Yego.
Iyo rero imanza zicitse tugashikira amatungo. Twebwe tuba twatsinze ba bandi batsinzwe bayanyazwe bakashyikirizwa beneyo baca baguma bagendeza imanza ziba zaciwe n'urwego rwo hejuru bakagaruka mu ntara muci bitoke kubasibutiti bakakubuza amahoro bagukomvoka hamwe ugatabwa mu mbuto kugira bakuburabuze utega ubwoba ibyo nka basaba inzego zibijejwe cyane cyane ku rwego rw'umukuru w'igihugu badutabara urashobora gupfunguka bara n'ukugarukira ko ukazira ubusa wamara kuvuna aho ujya kwidudu ukumva ngo nutaye atatu kimara ibitongo byawe. Ibyo rero biriko bidutera ubwoba hamwe bakagukomboka ku mutaye ngo niwitabe wagirizwa ngo rebelio rero urumva ko ari ikintu cyo guca umutwe. Ibyo bintu tugasaba mu nzego zo hejuru ko bodutabara bakaza bicisha no mu maprizo bakaraba n'icyo bazira kuko umuntu arafize gupfungwa azira ubusa.
Ya turakumva cyane Yohana rwose icyumviro cyawe turacyumva cyane kandi ni impungenge uzamuye nanone twibwira neza ko abayobozi ku nzego z'igihugu buze hejuru ku mukuru w'igihugu turizera ko abakwana nawe cyangwa se abamwegereye ndetse n'inzego zo hasi zibanze ku mitumba turizera ko zumva impungenge zawe kuko icyo leta iharanira nkuko mbitekereza cyangwa se nkuko mbyumva Yohana nuko umutekano wawe ituze ku mutima ndetse no kuba uburenganzira bwawe agateka kawe kubahirizwa
urakoze cyane
komera cyane rero icyumviro cyawe kirumvikana cyageze kwa ku mukuru w'igihugu turumva ko cyageze rwose nta kibazo
twitore izuba riva yamene mu biganza by'Imana kabisa.
Aha.
Tuko turatsinzwa batsinze izo manza nibatugarukire ugwego rw'igihugu ni gute go kwakira izo manza rukagarukwa kandi mu ntara birimwe amahinyo nzabindi nyakuva mukuru w'igihugu ari karagwaza ne gupfumbatisha.
Yereka tubifate byumvikanye uyu munsi ni sabato ejo no munsi wa Mungu hose ubwo no kujya gushimira Imana kubera ko ikibazo cyawe kirumvikana Yohani. Ukomere cyane weekend nziza kandi ukomeze uyu mwaka dutangiye ni weekend ya mbere y'umwaka 2018 ikomeze ikomerere neza nabawe cyane rwose aho mu rugombo bose basuhuze yereka dukomeza batwumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda dufite kuri telefone Emile uranyumva neza
nakuma cyane
na uri mu rugombo cyangwa urahandi Emile
ya nimugisagara cya Bujumbura
ya reka rero tuvuye rugombo tugiye mu gisagara wowe uri mu gisagara aho ngaho uratubwira icyaho Bujumbura uyu munsi byifashe bite
nokuri mu gisagara mbona ibintu nyine bimeze uko bisanzwe biri gusa
uko bisanzwe ariko ntago tubizi niko Emile uko bisanzwe nuko ntago tukuzi rwose
nokuri uko bijambe ne ibintu by'ubukene nyene biranwa mu Burundi nta utabizi nta utazi endise igihugu cy'u Burundi kiri ko mu bijyanye no gutunda nta nacyo novuga cyarahindutse muri make
ntubwira ubukene isha kuvuga ubukene kuri wowe ubwa uhita icyaye ku gateka kawe ushatse kuvuga iki
ku gateka kanje mbo reka mvuge ko giti cyanje je ndamaze hafi imyaka irenga ibiri ndiko ndondera nk'ikintu nokora
yego
nibyukuri murabizi kugira umuntu akora ikintu biva mu mutwe arabanza akacyumvira icyo kintu narakirose icyo cyubwiro ndagifise mugabo ndaraba mbega uburyo bwo kubwira ndemari icyo gikorwa cyanjye buve hehe ndabusabe nukuri ibintu bigoye cyane ndiko ndavuga cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubushomeri buri mu gihugu cyacu
ubushomeri reka ntasinkurogoye sinibanga Emile ufite imyaka ingahe Emile?
Ndafite imyaka ishika ku 30.
30 uri umugabo?
Ntabwo ndi umugabo niyo nkira ndamaze hafi imyaka 2 ndangije kaminuza.
None se uri igita umwana?
Bo reka niyita umuyabaga basi.
Niko imyaka 30 ariko waratoye Emile ntiwatoye se perezida cyangwa amatora ntutora?
Gutora ndashobora kuba naratoye cyangwa ntatoye
niko ariko ufite uburenganzira bwabyo yewe ufite amategeko kugeza ku myaka ufite yakwemerera kuba watora
yego kuva ku myaka umenga nihenze 18 umuntu arekuriye
ntiwumva reka duhere kuri 18 rero kugera kuri 30 hashize imyaka 12 urumva ko kuva muri 2005 cyangwa na 6 wari ufite imyaka yuzuye ushobora kuba wakwihitiramo abayobozi none ku myaka 30 uri umugabo
nibyo mu bisanzwe nyakuba mu nyamakuru nko ku myaka nari mfise jewe ndavye aba ni nko ibihugu nk'ibyo bihugu byanyu byateye imbere imane mu bana barenze babiri
yego birumvikana
ariko urabona kubera ibintu bijyanye no gukina by'igihugu na development ihari na buzi kubwira umuntu yisunganyira yoba ku rugo akora imirimo itandukanye yoteza imbere urugo umva n'ikibazo gikomeye ariko icyizere cyo kirahari
ikizere kirahari watanjye uvuga ko uri mu gisagara cya Bujumbura kandi uwavuze uteye ko bahaza abantu benshi ntabwo bahaze ariko uko mpabona uko mvugana n'abantu bakambwira uko hifashe nawe ikora kure nibyo navugaga mu kanya uvugane n'abantu urebe ukuntu wasoma ibintu bya guteza imbere ntabwo byoroshye ariko ndabivugisha amagambo ariko ntabwo byoroshye ariko nawe imyaka ufiteho ufite ibyumviro bitandukanye cyangwa se biteye imbere hari ukuntu utekereza koresha ubushobozi wagira urebe ko aho mu gisagara cya Bujumbura ikintu cyaguteza imbere sinavuga ngo ni iki sinavuga ngo ni kiriya ariko wishakishe muri makeya wishakishe nicyo navuga naho nkuko bivuga ibibazo biri mu Burundi kimwe no mu bihugu ku isi ni ibibazo biri mu bihugu byinshi bitaratera imbere mu majyambere bisaba kwishakisha ku buryo burambuye bisaba gutekereza kurusha uko umuntu usanzwe atekereza kugira ngo ubashe kugera ku mugambi waguteza imbere ugateza n'imbere ababanyi n'abaturanyi komera cyane tuzongera tubiganireho Emile nta kibazo tuzabiganiraho reka ihangane gato nzaguha ijambo ubutatu zaguha ijambo ubutatu hari abandi bategereje kuri telefone kandi isaha iri hafi kugera reka nkwifurize weekend nziza kandi ngo nubutangiye umwaka mushya muhire tuzakomeza tubiganireho ku buryo burambuye urakoze cyane Emile Emile Bworo turagushimiye cyane namwe wakomeje kutwumva mbibutse ko mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga turaganira namwe aho muri hose turaganira n'abantu b'ingeri zose b'imyaka yose ari abagabo ari abagore abashinga ntahe abakenyezi abigeme urwarukaho muri hose ariko abagore n'abakenyezi nta burimo kuva mu kiganiro cyacu muri hehe namwe nimuze uyu munsi kwa gatandatu birumvikana ko imirimo ni myinshi mu rugo hirya no hino ibazo by'abana ariko se kuganira ni ngombwa kuri telefone hari witwa Sidia Sidia uratwumva neza Sidia uratwumva kuri telefone hari warudu telefone witwa Sidia kuri nimero yacu ya WhatsApp ariko ntabwo arimo kuboneka nibwo batwumva neza ko nimero yacu ya WhatsApp ni 1202 4419931 ntacyo CDR turagaruka ho mukanya ariko ndabona Mahoro nawe kuri telefone Mahoro uherereye hehe
ndi mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda
ha mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda none abatumva neza aho nahariho ni mu kahe karere ni kuwihe murenge ni mu yihe ntara Mahoro
ni mu karere ka Bugesera amurenge wa Nyamata
Inyamata mu karere ka Bugesera birumvikana neza kurushaho noneho tufite iminota mike cyane Mahoro tubwire kuri wa gatandatu amakuru yaho mu Bugesera
hano mu Bugesera amakuru ni meza nubwo imvura ari nyinshi cyane irikogwa cyane ariko nta mahoro
imvura nayo ni nziza ntro abantu bari bayikeneye aho mu Bugesera kandi ntago ari kenshi ihagwa
cyane rwose ko izuba ryo yakunze cyane ahantu akunze kurangwa n'izuba cyane ariko twagize amahirwe imvura irimo iragwa cyane imaze nk'isaha yose iri kuba
uyu munsi ni isabato rero ubwo no gushima rwose
cyane rwose no gushima Imana itumye ibyo akano kavura kuko kari gakenewe cyane
ye none witekezo cyawe Mahoro
igitekerezo nari mfite ni ku bijyanye no ku ishuri cyane ko igihe cyo gutangira cy'ishuri cyageze nk'uko mwabivugaga
yego
ariko nk'abantu twarangije kwiga mu wa gatandatu wisumbuye dukeneye kujya kaminuza abantu tuba duherereye mu bice by'ibyaro byagiye bigenda bitugora cyane kugira ngo umuntu azabe yajya kwiga kaminuza
ku buhe buryo bibagora
bitewe n'uko twebwe inama iyo byo kwiga umuntu yiga akurikije ngo icyiciro arimo ibijyanye no kwiga kaminuza bakurikiza ibyiciro bimwe byo kwivuriza by'ubudehe
reka tuguhereho udutelefoni Mahoro wese ikibazo cya wumva ufite kugira ngo ntubashe kwiga kaminuza kandi ndumva neza mu ngamba no mu mabwiriza leta y'u Rwanda yatanze hakurikije ibyiciro by'ubudehe nuko buri munyarwanda ashobora kwiga kaminuza birumvikana bishingiye ku mategeko nibyo hari Minisiteri y'uburezi isaba ariko nanone bitebihere bishingiye ku bushobozi bw'umuntu ku giti cye uwo kibazo cyawe ufite ni kihe
aho ku kibazo kibazo mfite nuko icyo giye mu bintu byanye budenye ne nka twavuze cyo tusanga kiri mu kiciro cya gatatu ni cyane cyane abantu baba bishoboye cyane
yego
rero usanga bigoye cyane kugira ngo uzabone amafaranga kujya kwiga kaminuza kandi mu by'ukuri iyo umuntu ari atari adafite ikintu kigaragara ni byandi byo kuba barakubonye nda umeze neza kugira ngo ntabwo byabaga bikiye mu mucyo kugira ngo bibagucya mu kiciro cya gatatu cy'abantu bakize usanga rero nk'abantu bahise bashyiramo twabaye no kuzuranye ntibikunda kugira ngo ube wajurira kugira ngo gukire mu cyiciro gikuri cya kabiri gishobora gutuma wiga kaminuza utishyuye menshi
yego
rero biragoye cyane sinzi uburyo ba leta yatufasha ikatuvuganira kugira ngo natwe turi muri icyo cyiciro wenda babe babyinda baduteye muri icyo cyiciro cya kabiri cyangwa se nk'abantu bari mu byaro tudafite ko tumeze wenda bazabe uburyo ki batworohereza ku bijyanye no kwiga kugira ngo tubashe kuba twakwiga kaminuza kuko kugira ngo muri iki gihe umuntu wese agire uko ameze ari uko ari kwiga kaminuza
birumvikana rwose mahoro ndagushimiye cyane kandi igitekerezo cyawe kijyanye ni n'ubushobozi buke ku bantu bari mu byiciro by'ubudehe runaka kuba batabasha kwiga kaminuza ni igitekerezo ni ikibazo twavuzeho kenshi mu biganiro byacu kandi n'ubundi tuzagikomeza tukiganireho icy'ingenzi nuko numva ko ababishinzwe abagomba gukemura ikibazo abagomba kubumva cyane kugira ngo imibereho yanyu imibereho y'abanyarwanda aho bari ibashe gutera imbere ibashe kumera neza bagombye kugikemura tuzabiganiraho nta kibazo muhe biri imbere icyo dushinzwe no kugira ngo tubimenyekanishe ababishinzwe babyumve ku buryo burambuye urakoze cyane
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kandi muzakomeze turabakunda cyane hano mu Rwanda
natwe turabakunda rwose umwaka mushya muhire kandi
kuri twese ndetse n'abanyarwanda bose n'abarundi ndetse ku isi hose abatwumviriza ndetse umwaka mushya muhire w'amahoro
turagushimiye nawe cyane mwese abatwumva muri uyu mwanya nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire ni wikendi ya mbere y'umwaka turacyari mu minsi mikuru hano kuri Radio rya Amerika turabaha ijambo harimo n'umuziki harimo ibitekerezo ariko hanini turagira ngo twumve ingamba mushobora kuba mufite muri uyu mwaka mushya utangiye hari ibibazo hari utubazo ariko hari n'ibisubizo hari n'ubushake mu nzego zinyuranye Sidi yagarutse kuri telefone gato sinzi ko tukimufite kuri telefone Sidi uratwumva neza
ndabumva neza
twari tukubuze cyangwa se waruducitse ari wowe
ariko umurongo wari urahinahe
aha nta kibazo noneho turimo turasoza hafi dufite gatoya amasoko n'amake tubwire vuba vuba icyumviro itekerezo cyawe
icyerekezo cyanjye
igitekerezo cyawe cyangwa icyumviro cyawe cyangwa icyerekezo
yewe nditwa Sidi Afuguru ndahantu nshuka visiti bondo ndumuha
yego
muri Tanzania
aha komera cyane kandi kazi
mpora ndabumva nyine keshi ila shona gomba jewe kuvuga ndumva gusahira ururimi rwanyu rw'ikinyarwanda ko twumvana neza cyangwa ngambigiha
nawe turakumva ariko turakumva cyane ijana ku ijana rwose gatanu kuri gatanu umwaka mushya muhire kandi
sawa
aha nta kibazo rero ubwo reka duhagararira ahangaha Sidia nta kibazo tubonye telefoni zawe aho muri Tanzania mu biganiro byacu bitaha arejo ku cyumweru ku munsi wa mungu arejo bundi ku wa mbere tuzaguha ijambo tuganire ikiganiro muri sanga ni buri munsi ku wa mbere kugera ku cyumweru mbibutse no guhera isaa kumi kugera saa kumi n'imwe z'igicamunsi ku masaha nyuma ya saa sita mwese rero muba mutumiwe ku ijwi rya Amerika kugira ngo mutange ibyumviro byanyu icyo tugamije ni ukuganira cyane muri uyu mwaka wa 2018 hari ibibazo hari utubazo ariko nanone hari ubushake n'ibisubizo reka tubishakire hamwe tuganira kuri mikoro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nongere bashimira mbifuriza weekend nziza aho muri mwese mwumva ijwi rya Amerika.